sijui ni wakina nani hawajahusika ama wamehusika na hawajakamatwa. But cha muhimu kwanza tukiongea mambo ya wahuni ama goons. It is a conversation ama ni jambo ambayo imetukera kwa muda. Sio jambo imeanza leo ama jana ama juzi. Hata sio hii kwa hii mwaka peke yake. Kwa hakika tumekuwa na tatizo, and it is something that as a ministry, my minister has spoken to it, not just in public, he has even made presentations before parliament on the need for us to be able to, first of all, deal with the issues of criminal gangs.